kureed isbaaro in horlo iyo dhigkeedey milishaad hubaysan wadada iskiraas degmada Warlaweyn iyo magaalada Baydhabo iyo in ku badan 100 baabuur oo hang hamulka qaado ee ka hayrin wadada wasiirka wasaaradda arrimaha amniga gudaha Koonfur Galbeed oo uu heliyay duqa degmada Warlaweyn ku xigeenidiis iyo saraakiil amniga yana deeri goobtii oo ka hayrin yinga baabuurta gudoomiyaha degmada Warlaweyn waana duqa magaalada Abdulqaadir Maxamed Abdullah yana ku warbi xaaladda wadada iyo dadaalada ka maamul ahaan iyo suubiyan
ay waxay ku xayiran yihiin dariiqi iyagoo ay ka mari laayeen maleeshiyaad jooga dariiqa maleeshiyaadkaasoo in badan lala xaajooday lala fadhiistay lagala hadlay balamo badan lala galay balamiin ay fuli waayeen bulshadii meesha waa ku dhibaataysan yihiin gaadiidkii wuxuu ku socdaa qorsho degan magaalada Muqdisho markuu kasoo dhaqaaqo ilaa gobolkii ama tuulada ama degmadii u socday wixii wax ka badan dariiqa ku galay way ku dhibaataysan bulshadii cawashooyin badan ay noo keeneen dowladdii Koonfur Galbeed waa la wadaagnay adigoo wasiirkiina maanta markhaatiya nooga tahay waa nala joogtaa waxaan dalbanaynaa in bulshada dariiqa marta loo miciino loo gurmado mid xoog iyo mid xeeladeedba in loogu gurmadaa rabna gaadiid musaafiro dariiqa joogo in la dhibaateeyo sax maahan dowladdu ka sameey ogtahay dariiq canshuur lagu qaaday ogtahay canshuurta wax ka baxsana laga qaadaa xaqna maahan waxaan rabnaa marka in gacan lagu siiyo gacan guudna laga geysto in dariiqan la nabadeeyo amni laga sameeyo adaana markhaati ka wax gaadiid meeshaan ku dhawaad 100 gaadiid ii ka badana dariiqa taalo wixii ka mar lahayn waa maleeshiyaad ma ahan urur ma ahan dowlad waa maleeshiyaad aanan sharciyeysanayn dhibaato ku hayo waxaan rabnaa in gacan laga geysto saaxiib wasiir
wasiirka wasaaradda arrimaha amniga gudaha Koonfur Galbeed Xasan Abdulqaadir Maxamed oo inishii ku hadalayna sheegay inay ka maamul Koonfur Galbeed ahaan talaabo degdeg ah qaadan doonaan
wal sax ama walgeek 2024 laga jaray in deegaanadan dowladu Koonfur Galbeed ku dhaxdhiyaan saxan ama ilaahay idin sheegay in talaabooyin degdeg ah dowladu qaada ayaa ya rajeyn wali la hadalnay waana codsi in dirnay maxkamadda ciidamada qalabka sida derjidiya koowaad maadaama walaal la tacaamulo in wal maleeshiyaad antina deganyin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed deganyin booliska Soomaaliyeed deganyin ciidankii dawladda Koonfur Galbeed saaso kale deganyin ciidankii special force ga ahay oo lanka tar galay deegaankan amni shay lanka tar galay in la ka dhibaatay umuddo oo musaafurka ah oo baawurtan anta la ka xayiro isbuuciye ku badan wal sax oo la aqbalo corona ma walilana marka maxkamadda ciidamada qalabka sida waa codsiga uu in jeedinay in si degdeg ah han ku jawaabto ciidamadaagna awaamir hanseeda iyo rajaydankan maleeshiyada oo santishaanayn si degdeg ah meel uu isku sheenay kanaga dawladda Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka walaalaha ku dambeey wala fiirsado korme walisiin ku codsadaan taliyaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed suun ku codsanay in awaamirta sabiyo sanaftashay la xariiro doona sana malka fiirsado doona marka aran jawaab degdeg ah lan hala nagadaan wali baaqan dir fadaysaa soo kala maleeshiyaad ku mutan dhibaatay ahay sidii hoob waqtaha socotay arrintan ma socdaas walaalaha ku dambeeyo walaahan jeesidiyo mana aqbala doono ganacsatadii in ummadu jidkin isticmaalaysay shacabka in la dhabaatay oo ma aqbala doono ilaahay idin shay marka walilana isin oo maskantiin fiyaw nibad qabtaan deegaankii ama meel isin ku kootan ka nagada ummadu muslim ka oo jidkin maraysa musaafurka dhibaatadeena isku dhaaf Koonfur Galbeed isbaar malka ogol Koonfur Galbeed lan lan dilina malka ogol lamadaas arrimoodba wali noo goona un in jawaab degdeg ah la ku biyo hodhowna nagana wal oo sa kala la ka tilmaamo mas arran qabay lan nagana mas arran hebel lan nagana hatta wali lanaa sidaan ka dhaqsiya badan muddo sa dibera lama bero gudantiyo in arrintan degdeg xal lagu gudeero
ee markii kureeytii milishaad hubaysan iyo isbaar dhigtaan wadada iskiraasa degmada Warlaweyn iyo magaalada Baydhabo.